Moja, Mheshimiwa Sifuna, umefanya kazi yangu rahisi sana. Kama unataka UHC mambo yao tutatue. And you know I am a man who believes in devolution. I am a man who believes health is a devolved function. Wewe mwenyewe, wewe na Mheshimiwa Deco na Mheshimiwa Waitan na huyo Mheshimiwa Deputy Party Leader, nyinyi mnajua budget making process is a function of parliament. Na wewe ndio kwanza unagawa katika Senate pesa ya county na ya national. Na mimi na nasa so wamunisikize, mimi sina pesa. Ile pesa niko naye ni 3.5 billion ya contract. Na hiyo 3.5 billion wakati nilienda, sijui ilikuwa nafanya nini afya. Kwa sababu katiba ya Kenya, Schedule 4, inasema resources follow functions. Wewe ukiwa nurse, kama wewe ni nurse, na umesign contract na county government, pesa yako itakuwa kwa county government. Kwa sababu wewe unafanyia governor. Ni governor ndio anakuona kama umefanya, kama hujafanya. Sasa mimi nakaa wizara ya afya ndajuaje? Ya pili, Sifuna na Otsotsi na Senate. Sasa hii walisema wanaongeza pesa ati 450 billion. Pesa ya UHC iko hapo. Nyinyi mseme hivyo tu munitumie. Mkinitumia 4.2 million, mimi nalipa UHC. Msiponitumia, wacha wafanye demonstration Senate na National Assembly. Vile unapata SMS, mimi napata SMS. Na mimi nawaandikia, no problem. Hakuna kitu kingine. Wengine wanalia. Unajua lazima tujue katiba ya Kenya. Kutenga pesa, the function of budget making ni ya Senate na National Assembly. Sha, mimi nataka niombe county zetu za hapa Northern Kenya. Na mimi nataka nishukuru Governor Wajia ameweka bidii ako juu. Lakini katika 10 best counties, sisi wafugaji hatuko. Sisi tuko katika ile bottom counties. Katika dispensary ya serikali ama private na health center na sub county, ukienda na ukue member ya SHA unatibiwa bure na unaenda nyumbani. Tukisimama leo, Wakenya milioni 22 wamejisajili katika SHA.